kumanaan masaarih ayaa maanta aroortii u dareereey goobaha codbixinta si ay u dhiibtaan codkooda doorashada madaxtinimada waddankani oo ay ku tartamayaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday cabdulfataax al-siisi iyo muusa mustafa muusa oo ah guddoomiyaha xisbiga al-qaeda. Kumanaan masaarih ayaa la arkayay ayagoo safaf dhaadheer uga jira goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan xilli si weyn loo adkeeyey nabadgelyada. Madaxweyne al-siisi ayaa codkiisa ka dhiibtay mid ka mid ah goobaha codbixinta degmada Masiir Gadiida ee magaalada Qaahira. Cabdulfataax al-siisi ayaa xoogga saaraya sidii uu mar labaad ugu guuleysan lahaa madaxtinimada dalkani xilli inta badan axsaabta mucaaradka ay ku baaqeen in la qaadaco doorashada. Shariif Ismaaciil, ra'iisul wasaaraha xukuumadda masaarida iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa iyana ka codeeyay magaalada Qaahira. Muusa Mustafa oo la tartamaya madaxweyne al-siisi ayaa ah siyaasi uu dhalay hogaamiye caan ka ahaa Masar afartameeyadii iyo kontameeyadii, waana injineer wax ku soo bartay dalkaasi Faransiiska. 90 milyan oo masaari ayaa xaq u leh inay codeeyaan doorashada madaxtinimada dalkani oo soconaysa muddo 3 maalmood ah. Dhinaca kale, amniga goobaha codbixinta ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana lagu arkayay ciidamada militariga oo taageeraya kuwa booliiska si loo sugo nabadgelyada dadka codkooda dhiibanaya. Sida TV-ga qaranka Masar uu sheegay, 400 oo ka tirsan ciidanka militariga iyo booliska ayaa ka qayb qaadanaya nabadgelyada goobaha codbixinta iyo dhismayaasha dowladda. Guddiga sare ee doorashooyinka ayaa sheegay in 17,000 oo garsoorayaal masaari ah in ay howlwadeenno ka yihiin goobaha codbixinta oo kor u dhaafaysa 10,000 oo goobood. Sida guddiga doorashooyinka ay sheegeen, natiijada doorashada ayaa lagu wadaa 2 bisha Abriil, balse haddii sharax ka mid ah uusan helin 10 lagu daray 1, waxaa lagu celinayaa wareeg labaad oo doorasho ah taasoo dhacaysa 24 bisha Abriil. Doorashadani ayaa imaaneysa xilli xabsiga uu ku jiro Maxamed Mursi, madaxweynihii ugu horeeyey oo shacabka masaaridu ay soo doorteen, kaasoo xiran tan iyo sanadii 2013. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.